You wanna make something sick.
Mukaguru wakorara, tanga nito una mateve.